Vintage Production.
Producer ni yule yule Mtuka, na sauti yake Delphic First kwa mara nyingine tena yake ya tano.
Emoji baby, emoji baby, kweli mtoto wa Nyanza. Tulipokutana mara kwanza kwa safari mkoa Nyanza, nikakupenda ila shindo sema, sababu nilijua era dake beste. Kwa hiyo lidhani uwendo kakata, weke matani wandana kishanda, nikose heshima hata kwenu mama. Alafu kwa beste niseleweke, sometimes so close tulivyokuwa, nilitamani moyo wangu ngafungua, nikienda nione virokezo, kwa maana nilishindwa kukueleza emoe. Sometimes so close tulivyokuwa, nilitamani moyo wangu ngafungua, nikienda nione virokezo, kwa maana nilishindwa kukueleza emoe. Sikukueleza kwanza emoe, kwamba mimi nakuhitaji, sio kwamba nilikuogopa wewe. Heshima tu kwa wandani, kueleza kwanza emo wewe, kwamba mimi nakuhitaji, sio kwamba nikuogopa wewe. Bila heshima tu kwa wandani. Hey hey. Mm-hmm. Hey hey. Hey.
Upanda tabia umechana kwa smile. Legeze dia, forget about love. Nikona nijali, tena kwa sana. Nikahisi salama, nikyo kwako mama. Sijulize mbona na kueleza bada kuondoka. Uvumilivu umekoma hachi nongoja. Nivo kupenda mara ya kwanza, nivo na kupenda hariwa sasa. Sometimes so close tulivyokuwa, nilitamani moyo wangu ngafungua, nikienda nione virokezo, kwa maana nilishindwa kukueleza emoe. Sometimes so close tulivyokuwa, nilitamani moyo wangu ngafungua, nikienda nione virokezo, kwa maana nilishindwa kukueleza emoe. Sikukueleza kwanza emoe, kwamba mimi nakuhitaji, sio kwamba nilikuogopa wewe. Bila heshima tu kwa wandani. Sikukueleza kwanza emo wewe, kwamba mimi nakuhitaji, sio kwamba nilikuogopa wewe. Bila heshima tu kwa wandani. Hata mwaka utoshi, yangu mapenzi makubwa, nimekueleza menikubali. Asante sana chibaby, na kwa hili kukwenzi. Waloniona mifeki, wameteleza tanitamani. Kwa mapenzi sige smekwa wapi, kikutafuta emo amo lingoja nipige kwanza demo. Oh oh yeah yeah, la 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 yeah. Sikukueleza kwanza emo we, kwamba mimi nakuhitaji, sio kwamba nilikuogopa we. Bila heshima tu kwa wandani. Sikukueleza kwanza emo wewe, kwamba mimi nakuhitaji, sio kwamba nilikuogopa we. Bila heshima tu kwa wandani. This is a special and perfect dedication to Marcy Odida. Emo.
Yeah, shout out, be our text, took her on the beat.